kata duit desa, mereka tiga dakah gaba pernah leh dufanaya, mereka ku guda wada di kata duit desa, mereka tiga dakah gaba pernah leh dufanaya. Dadkii iga dhaxsaaray kaligay diga meel dabti caashaway waxa alla duubtay dadkii iga dhaxsaaray kaligay diga meel dabti caashaway Horeba loga defi waaye Intalina kaladan talin Waihuina kaladir baaxin Aniga aashaku iduxin Innu ko dakhtar ki chaayinka Ibaatada taladuka Horeba loga defi waaye Intalina kaladan talin Waihuina kaladir baaxin Aniga aashaku iduxin Inno khul dakhtar ki chayilka Agalatay wa bari Dea xagu inayahay Kukawwe finaya Sidda dibirga robkiyo Agalatay wa bari Dea xagu inayahay Kukawwe finaya ku qabaneen xilliyada dararaha socodkoodu dheera jeerani daayo xuduudii ku qabaneen xilliyada dararaha socodkoodu dheera dibaatada tala duka horeba looga dhefi waaye Intalina kaladan talin Waihuina kaladir baaxin Aniga aashaku iduxin Innu ko dakhtar ki chaayinka Ibaatada taladuka Horeba looga dhefi waaye Intalina kaladan talin Waihuina kaladir baaxin Aniga aashaku iduxin Innu ko dakhtar ki chaayinka